macho so that we can see. Wale wa kutudanganya tufungue macho tukamone yupi sasa wa kusema na kutenda. Tufungue macho so that we can see. Wale wa kutudanganya tufungue macho tukamone yupi sasa wa kusema na kutenda.
Tuwape na sisi ila tena mbona tuwamisi. Kijiji hatuwaoni mwashinda mitini mwatuwazia nini. Vijana tuna hata kazi kumbuka ilikuwa ahadi. Tuangoja mtaka forudi tufungue macho tutizame kwa ndani.
Kuya kwa kume nishusoma ina kazi miesina. Nimengoja ina hada liyoweka mwishimiwa. Nimetembe kilo fisiki itafutaga kazi kilo fisiki ingia. Swalu mekuja na nani unatoka kaulingani mufukonu kona nini kono kutupu hauramu.
Yo, Mr. Tuta Loza Shelton nani ya Pop City kono kutupu hauramu.
Tufungue macho so that we can see. Wale wa kutudanganya tufungue macho tukamone yupi sasa wa kusema na kutenda. Tufungue macho so that we can see. Wale wa kutudanganya tufungue macho tukamone yupi sasa wa kusema na kutenda.
It's my feeling, feeling, feeling yo. They better tell us the truth.
God bless our country, Mr. Tutia.
They just tell us there gonna be no fighting. Readers tell us there gonna be no killing. Readers tell us there gonna be no IDP. Kenyans tell us there gonna be no fighting.
In our sweet country, sweet country, sweet country. 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 Tufungue macho so that we can see. Wale wa kutudanganya tufungue macho tukamone yupi sasa wa kusema na kutenda. Tufungue macho so that we can see. Wale wa kutudanganya tufungue macho tukamone yupi sasa wa kusema na kutenda. Tufungue macho so that we can see. Wale wa kutudanganya tufungue macho tukamone yupi sasa wa kusema na kutenda. Tufungue macho so that we can see. Wale wa kutudanganya tufungue macho tukamone yupi sasa wa kusema na kutenda.
Yo, honorable countrymen, ni wakati sasa umefika yani tufungue macho. Unajua ni maumivu mengi tumepitia. Okay, okay. 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 Itakuwaje yani uje udanganywe na 50-50 kisha upeane kura yako. Mwishowe tuanze kupigana sisi wenyewe kwa wenyewe. Yule anayekupa samaki na anayekupa ujuzi wa kutoa ule samaki. Yupi wa maana? Hilo ndo swali linaloachia wa Kenya wenzao.
Tukamone yupi sasa wakusema na kutenda.